kufanya maproso. Kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po, kwako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtego ni nime na satanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Nishacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah, mengi yasha semo koma mimi replaya. Wanapenda tukikombana, leti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya. Vunja kabati. Funja kabati, fapendeza, nogesha tutoke.
Baby, funja kabati, oh.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Tafuta location, twende vacation. Tujichimbie kiaina. Tuposti makopa caption. Peace mango passion. Tukomeshe kina dina. You give me temptation, mwendo wa commotion. Kijungu kabla China. Unapendeza bila fashion, you're my perfection. Wala witaji designer. Asa goda mcheza jeje. Nyonga legeza lege. Kiuno nfinye kwa tege. Nichanganye rojo la zege. Mengi yasha semo koma mimi replaya. Wanapenda tukigombana, eti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya.
Vunja kabati. Vunja kabati.
Fapendeza, nogesha tutoke.
Baby, funja kabati, oh.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
The Mix Killer.